ZWAP.com.
C'est
Oh yeah,
Bitch,
killer.
Come and pick me up,
I am a prisoner, you ni pa mai wangu. Ono la sifio mpaka na ndugu zangu. Nope pole mno mpaka story zangu. Yendo kanipenda na chikiburi changu. Hola daya ni awambie mwenye. Kwa chana na mimi ya julimi ya tae. Tazaidi, unyusha uri wa bure. Kutufuatilia uo muda bora mkalime. Jamani penzi ukuli menoga. Limenoga, utamu paka umezenu na okopa Limenoga, limenoga, utamu paka umezenu na okopa
No uko, no kumalisha
Ukipendwa vizuri unanelema
No uko, no kumalisha
Ukipendwa vizuri unataka ima
No uko
Vizuri unanenema
Nenema
uko Kumanisha Ukipendwa vizuri unataka
Nenema
Yeah Oya 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 Oya
Yeah
Ikama
Yeah Ani sweetie baby Nambo nipenda paka naona ibu Navyo kupenda hata kuchiti sijajaribu Kusema mseme nini Nizushie mimi Ili asini ya mimi Mechelewa Hayana kabila wala dini Anani ya mimi Na mimi Nimerogewa Ikipata furani kikosa runi Anajua kuna kupata na kukosa Rao kara Mpenzu chakuhuni Usiku tunacheza Maria Rosa Penzi limenoga,
harijadoda
Tamu mpaka mweze nuna
ongopa
Limenoga,
harijadoda
Mutamu,
oya
Noko, kumalisha
Ukipendwa vizuri unanenema
Noko, kumalisha
Ukipendwa vizuri unatakata
Noko
Umepigaje hapo?